music, baby. Pegas en el full track. Apa pesa wati baby black. If you live on it, live on me. Na kufa, kama chafu likizo mi. Sasa star, limo simple, simple sana mi. Napeneza kuliko wote upper down. Nina sewa za dole sides. This is a kubana. Chigone kama machone glass. Sio kama jana. My belly, ya chenga, chini kiweka temba. Alo, kani pena, sifai za kijinga, zile wanazo lenga. Nafaa suru ane, suti ya special. Nafaa pamba kane, siruli kesho. We unafaa aje, utokeleze. Kikose ya kodi, utatoka kama mse.
Ukivajo na peleza.
We can do nothing on my bling. At the Hamas and Nagashi. The Kipinets and I, you won't handle king. We can do nothing on my bling. At the Hamas and Nagashi. The Kipinets and I, you won't handle king.